najimsafi.com.
Don't be sorry, Abba. Yeah. Bombo.
You know the sound.
Yeah, Saya.
Another boy, pass me the weed. I'm gonna say some real shit, nigga.
Sound spy.
Abba.
I got some money and a car to move around. Some beautiful friends to come around. But why am I so lonely? Man, I feel so lonely. I need to tell you. One calls in a kuya wawidi. Like it can be. Why am I still lonely? Man, I feel so lonely.
I need somebody home.
I've been looking for the queen of my kingdom. I feel like I'm nothing. Overthinking. I be drinking. Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake. Kapewa eva jekuwa mwenzake wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Wote ndo wale wale. 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 Aba.
The things that I have, but still I got no love. Kama juzi nilipata mpenzi, nikampa kila kitu na bado akaniweka sub. Ila starezo jana, no no. Moyo nyewe unaniambia master go slow. Kumpata one night stand, tonyo. Ila kumpata wa maisha snap no more. Nishachoka kushikizera. Najua kutafuta hera. Natafuta kwa kunipenda, nikampenda, nikamkea. Nishachoka kushikizera. Najua kutafuta hela. Natafuta wako nipenda, nikampenda, nikampenda.
Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake. Kapewa eva jekuwa mwenzake wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Wote ndo wale wale. Simoni. Wote ndo wale wale. Simoni, wote ndo wale wale. Simoni, wote ndo wale wale. Aba.
The Mix Killer.